yande joni tori min tay sappo joy studio kalangu gallu ñeme habaruji fulfulde ko jagnalle modo habaruji men sembe mu hande na dara filla yewterde ministre kawje do filla cielal waddo filla ñaw yetengu cholera der leedi meden Niger do nonne pelle jengenode jingonoje bibbe leedi kaydu konna ngadi hala mu en yaade bibbe leedi e be kodder be ngada wurtagol be kolla mette jena lewru septembre darto yewtar men pinne studio kalangu eden garto filla kondarto julde laya hitande fu nyaloma goto on ledde ko wulete e bonandaji ko dum wawi wadde dum du konna on nanan e hawjibe ladde je jaye ko yewti Sumana Amadou wadanta habruje fulfu namon tiryer no birmi on ni no tawa hono ministre kawjido filla cellal bibbe adama be docteur Ilyas Idi Mayna Sara wadi jodo kale ngam batte hono holude himbe juude nay lewru jiyenu enda noy wonno hono ko darto nyaw cholera wordi e leedi men Niger do o wi ko watto himbe ujune ke men joyon ni woni ko nangi nyawgu enda dum du konda ni fa war joni e der leedi maradi jaggal majjo gomnati kany e wallo mudum golli sanne do majjum waddi ko nyawgu enda ya yeso enket nanen sed e hala makko ko relet sumana hoji waddani em
Himbe ujunere e keme nayo e lasoji dido e jenayo lima nangube kolera o. Ujunere e keme tato e jenayo fujam iti handen fa koti gure mu. Himbe hemre e sapu e go o tawa handen no nyautu der nukuja itale tu himbe garte nyaute. Laso e jego o der nangube nyaugu mahi. Der maipe ben sapu e jetdo ben fu pipe lady Nigeriano. Jenayo ben no pipe lady Niger. Diyam feto gulbit am ni lati dalile rapo dirul nyaugu. Bani ku uli e fora zuji no tawa der gure echi e rabo dirol gol buri wadude sembe pelle medecin sans frontiere fedde leede duniyaru hawjina filla cellal himbe fedde leede duniyaru hawjina filla cellal sukabe e innirabe mu fedde croix rouge mu niger e communiji di fu gaddani himbe be balla gomnati kandu wadi anniya wadude tugal cholera o der nokkuje to tiidi heede der leedi maradi fu
dental pelle jingonoje suudu baba do bibbe leedi hono wombe darido dardo fuldur duggul e lawo lamu ndaro fil arzuku goltirte do duminal e sappo e jetti o endani be ngadi hala mabbe yewtere mabbe hande de ko be gaddu ko yewtere be ganado fil ko darto ko be aadi wadde yaade yesar fil ko darto wurtegol holde mette mudu e tawede ko nanto wonno wakkati Allah fu dum wadde ko farjo ni hono bandimi Musa Hassan yeto enda hoji hala ka nani ko hebe majjun sedda kala e Musa Cangari kanyon ko hali goto e hore mabbe
convaincu que celle immobilisation
min tabitini ko say to nimbe tikkin kini ko watta tawe gomnanti o acci jabo labi de ter leedi de e cingol labi ko nafata bibbe leedi e ngerdinande bibbe leedi ko laamu hande ngun taba leemun dum dum sabi ko mi de ngatta daande yaade to bibbe leedi e wadde mburtaaki der leedi den fu alal jena e lewru septembre dubu jinaaji didi e sappo e jeetati min kolli dum mettorgal ami to bibbe leedi be ndiyam wadani bonondaaji dim ben fu lawo lamu kawjingol kawrol arzuku leydi dum torribe miden jokki du gada bandiraabe amin e jangobe latibe no don mabba der garuje kasu de leydi din
dans les différentes prisons du pays
nanu wantir horejo leydi mali gonnon e lamu ibrahim boubacar keita kanyen non ko hebi kazen subitede fa wada dubi joy goddi yeso hora ku lamu ngu enda dundu kona hisama do hemre hebi koto chapande jeego e jeddi mo bandiko mo filodi soumaila cissé horejo parti ngala e lamu kan hebi chapantati didi yar chapantati e tati e do hemre fu dundu wonno ko hala alkamisa o enda ministere hawjina filinde red leydi mali e denagu kanyu woni hono ko yottino biyetedo fawar jondu kona mohammed aga rf nanni faware jondu konda ni yerno habar o wardi hol li wiide ke hono faware jondu konda ni hono kulle latiide no dooma fa ye tabintineme kano woni ko watta himbe million e ujunaji kemi jedde chapande yen en yerto himbe kemi jeego e chapanta do dido kanyo woni ko kanko Abubakar Ibrahim Abubakar Keita o hebi Soumaila Cissé hebi himbe ujunaji kemi jedde chapande jedde jenayon e himbe kemi chapanta to en joyo dum waddi ko faware joni se Hisamadu konda be bi hono dum wodi hono sappo di lewru ko dum wadande tawa Amadou konda ni hono ko watta do hembe himbe chapanta to en nayon kay woni ko yeccubaaki enda dum buyte de sanna yerno radio television mo Mali haalirtel o RTM nani faande de kudubi nade sappo e tadde konna ni ko be pottuno Ibrahim Boubacar Keita o e hore mudum hebayna chapande jeddi jeddi do hemre dum won ko burtino on don ciagal mundu fawar joni ele nyalaade na biendo ele wakati ji saaji garoji di en nan wang den ne ka nonu dum sectori to en dam Bamako nan himbe gonno kettini seeda dum won ko AFP yottini yaade e duniyaaru non ni fawar joni habaruji din tawadu konda han commune mo Dabaga don du konda tawa kala region mo Agadez jamma alarbare alkam tala jamma talata war alarba bittido enda wonno ko ndiyan tobi ton ndiyan dan tobi sanne der region mo Agadez du konda dum waddi du konda ni bonondaji kewdi dum waddi ko fawar joni du konda ni no tawa mobile ngel loctorore kanyum kay ndiyan dan yaati e mudum kanyum himbe tawano be hen endam nen himbe hebe du konda won ko joli don dum waddi ko fawar joni hono secrétaire général mo dum wadde ko fawar joni hono Risha Mohamed kaw secrétaire général mo mairie commune enda mo Dabaga o halani bandi min gungu Mohamed dantani no dum yari
no filaw montiri jondo goro ngol himbe non jol tangol ko kulal fu wala der majjuno har bonondaji gaddidin do miden don binda inde himbe be ba ko dun duudi sanne no hojam wakati sedda himbe be goro ngol dillidi hemu bendo min jiti goto der mabbe kawna wada tawado der ambulance on kenga o yita la sara on o moba be jita ka bendo miden e pilaki mabbe faajo
dispari le recherche en cours
gallu Agadez fahane gallu non latino wodi sengo latingo wecco gondo no hojaddo inde leede duniyaar gam batte alle andede do tariki mudum kana woni hono fawar joni gure kewde jaade sobir leede Niger no wodi sadar masanar filako darto ndiyan tobojan dan duudo ni dun sanne no kude leede ndi wana cementer sanne ciagal mundu fawar joni ni se jewama har don endan be kali du konna sabu mer Agadez o wi hono be desi hunde enda e do farati mawdo kan wonno wiide hunde yotte ke fa do bodol dun ne fubur tampinde himbe sanne Risha fel tu o hali dum o holli dum joni o wi wakati mo kaltere be gobe kabbe anne sanne be dara honno wurngo bawi latraade yaade yes sabu wurngo enda en andi go singa kara ilung ko buri joni duubi keme joyi den ne kay du konda ni in esco on enda honno wonno dara kandu ko wato ko tawe hunde enda jodi ke faawdi sabu julire go non tonde metereji noge jeddi fa hande du galle lam on enda don wonno tawa du fudum windama e bindi duniyaaru ndesa mudum pelle jingonoje fawar jondu kono bibbe leedi hawtade e durobe taabe region mo Difa kambe du kono be gade hala mabbe e do kulle ko wonno waddum endan ciagal mo dum be bi be gadan jahangal ko wato ko tay wuro warde wurbe pammene himbe kulle ko wonno waddum endan gam batte be daro dum mosola Bokar Lamine goto e mabbe nani ko haali ko bandi min hoji Lawan Bokar neldimi
au travers de cette caravane
der jilaki ki dum tefata na firtudo ko e tawabe der filla hawju jaaye e ladde misali minister kawjido domo ladde e jaaye minister kawjido filla kawrul jawdi leedi gollirteni minister kawjido filla deme e durngul minister kawjido mo'inol kubeje e yaade yeso leedi ministeruji di fu ko min gidi woni tawe no gollida ko watta nokkuje ittade do durngul de lime den gatte do inde gomnati leedi fa handen kaden dum duro dum watta do mobe nokkuje de dum lintadu dabbaji tawadi der ko gomnati din den dum hiso bonondaji di kampaniji basoji jawdi leedi gonno gadda der durdude de weltare mawne non to amin wakati min nannu cingol komiti kawjotodo no kuje de eno wade ko hawju majje woda amma handen ko buri bonnude berde amin woni fa warde handen komiti o wala gollal gal golli
les travaux restent bloqués
gomnati leedi Algérie hokki gono leedi Niger dokkal nyamri ko tonuji chapan tatino jia e nyamri himbe kanyi e safarji loctorore dum du konda wana jomone fuddur mabbe Balal Azouz o woni neddo gondo jodan leedi Algérie leedi men Niger nan ko haali hala makko du konda Moussa Mamane neldi en dum
l'opération d'aujourd'hui c'est un geste
gollal handen gadanga ngal dum tawa kenana gollito lobbo tawangol hakkunde leedi didi de Algérie et Niger et dum lati du fa handen beedi tide gollido tawanongol chaka himbe illu arambe meden ko tawa der higondiraku e gondal lobbal gollawol gollito du tawa kenana illu enimbe me arambe wodi dum won dum mawna dunino kunde leedi didi kerrude de Niger et Algérie miden jetta conseillerbe e gouverneur on jabbitibe mballagaka e himbe leydi Algérie warbe be
et à la délégation algérienne
ɗum woni hoɗo haaji waɗa kata e ndemmaraadi caggal majum en anndina on ni Kenya woni ko hokka laawol hono yimɓe ngadda talki mumen joƴƴina laatiɓe waɗoɓe golɗe koye muɗum en kanon won rewɓe tawon ko hokka laawol wadda joƴƴina ɗum ɗo enna galluñi men ko ɗum waɗa gam batte wattude ɓen ɗon ono hedde golle to wiyete centre oasis ɗum woni ko ɗum waɗi nden wonno ko farjor rewɓe joyon woni ko yahate suɓɓo e nder majjum laatiɓe ɗo konna tokkete ko watta lebbi sappo no walle e ley golle ɗe fuɗɗi ɗen endan goto mabɓe nani mbiyeteɗo assalama grema laatiɗo heeɓi hono laawol majjum rokiyat dramani o haalni ɗum ɗum wonno fi to makko.
Mi gollowo nder campany piyol ɗereji wurtina min hawji du filla golloɓe nder campany o bani ko miɗo gollanno ton sigila singude campany na gollirde hoore am no tawa nder ɓerne am ɗum du waddi komi naati filla gaɗol nyamdu no sonna nder golle ɗe fa hannden sawi mi faami ko gaɗol golle jungu du miɗo ñeñi nder mum sanne nden mi naati ñowgol kolte jamani miɗo sonna ko mi fuɗɗi golle ɗen wuro ni gollannomi hitaani duuɓi 2017 nden mburtimi yaasin garmi ɗo miɗo golla ko neɗɗo fuɗɗa kulkulal nanngan ɗum amma to neɗɗo jaalake kulkulal ngal sei ni yahdu yeeso cingol sigila wallirde jon en campaniji ɗi no wooɗi sanne no nafa rewɓe du jon en sigilaji ko e mumen.
To enen dogan ducci du waɗi hono batu batuɗo kaw wonɗo filla pirto ɓali laɗɗi hono baal am wona latteteɗo faɗɗirteɗum juuɗum ko jiyaadu konnan ni e ko watta pelle sappo e jeenayi wonko fotto to enen jiyaɗo leydi men Niger kañum e Mali kañum e faware joni du konnan Nigéria ɗum du konnan ni waɗama e nder wuuro ngo enna gam batte wallude wuuro dogan ducci ngo du konnan feccaari e kulle goɗɗe jaa yeeso nani ko faware joni mbiyeteɗo Doka Samaila laatiɗo kañum Samaila Aboubacar laatiɗo kañum kawjinaɗo hono filla ko darto fedde hawjide sigila o enna o haalani Abdoul Aziz Dayuma Bandimi fi on enen wono yaara.
L'objectif premier
arande ni komin tefata woni coññinol ɓalli nden pirtol ko e himɓe dow ñawuuji misali ñaw sida ɗum du miɗen gaɗa ɗum nder balla pelle tawaɗe nder filla durwi didde ñawgu miɗen tefa du fawarde hannden ko watta himɓe bayla jikkuji mumen miɗen ekkintina himɓe dow laawi ƴewtinaade fijoji latol bal junngo o fijo tefol coupe indiraɗo TGV o no nafa kandu ngam igo waɗa sukaaɓe ummatore leydi na kuɓeeje anndudira ceŋa enɗan caka mumen ɗum waɗan du leydi dow gonnduuci di annde igo waɗa neɗɗo andudira e himɓe leyɗe yaasin gomdu misali himɓe leydi Benin Mali warɓe to fijogo sey ɗum fuu ɗum warta goto
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru dow Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
hitaande fuu e nder leydi ɓe Niger nde julɗe lay e gaɗi ñalande enɗan himɓe no gaɗa hono muraduji leɗɗe kuɓɓeteɗe ɗum du konɗa leɗɗe no ɗuuɗa sanne sanne ko huɓɓete eɗum laatide konnan baasi yahde e laddeji e jaa e meɗen sabu eɗum yaha eɗum holfina ɗum sanne ɗum waddi ko fawari joni docteur hono kawjiɗo filla ko darto laddeji e jaa e ɗo enɗa région mo ñemey min jeehi min jewdi e muɗum haalani himɓe dimma ko wawi wurtade hitaande fuu e nder gallure ñemey sewi ketino nanon colonel Oumarou Alou Limam ko haalani bandi Mouktar Hammadou
si nous prenons le nombre de ménages au niveau
teni en koji dima jom en galleji les régions ñamey ko ummoto ujunaji chapande jeenay e kemetato e chapande jeenayo ko senik be ngala bawde itama der mun ummata kona ujunaji hamre e chapande jeenay e jeddi babade fu njawdiri hore mun e koreji mun njawdiri fere dum wattanana galleji didi de dum hisama jawdi didi der galle dum wattanana bali ujunaji sappo e jeenay e chapande joyi de ko jura mbalungu kuleji hamre e nogay e go'o mata konana tonuji ujunaji keme jeɗɗi e keme jeegon e capanɗe jeenayi e ɗiɗi leɗɗe ko wulete ley ñalowma on tam konde gollirta ley hitande ɗum wattana tonuji ujunaji keme ɗiɗi e capanɗe jeɗɗi e tonuji hamre e capanɗe jeegon kano iɗum handi tindinol waɗe yahde to nimɓe e gollira e ƴulɓe itteteɗe nder leydi ɗen ko cadaki sakuru ndu kilo capanɗe nayi neɗɗo no wawi juɗiri ɗum baali tati miɗo miila du hunde noon ko hoyi ndenne no hani himɓe gollira ɗum leydi men no woodi ƴulɓe ko himɓe mbawi nawtorade sakuru ƴulɓe ɗum no mbirumi on ɓuuɗi keme joyi sonnete neɗɗo no wawi heɓiɗe nokku fuu hefo ko ɓuuri hoyde ni woni tindinol waɗe yahde to nimɓe gollira ɗum ngam leɗɗe kuɓɓeteɗe ɗen iɗum torra jaaye e laddeji woɗi ƴulɓe itteteɗe e leɗɗe ɗen do kañƴu ndu iɗum torra ladde nden sanne fadde niɗɗo heɓa tonno goto sai to wuli leɗɗe tonu capanɗe jeɗɗi ndenne sai to ministére nden hoƴƴi laawol e haɗude ɗum ngam iɗum haɗa baale no kuje to leɗɗe mbulete ko ƴulɓe waɗe ton ɗum torri leɗɗe ko nimɓe goduno ɗum fuu
le potentiel que nous avons
do don ko habaru mi fulful tili sen elen jon kamo le hewtene jango non habaru je fulful ma citan e gungu mohammed dantani wadda habaru je hausan kore bandiraba mi hori wadda e demle kori assalamu alaikum balante jawadi
watu joda kalen mo studio kalangu
gam martude kumpa ko wadde den leydi niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi niger.